Life is hard, just hold up. Ukiona iko faster, just slow down. Haiwezi kuwa straight, it's always ups and down. Ups and down, nigga, trust me, ups and down.
Yeah. Mina hasa tu nipate job. Kila siku najiuliza we mama niko. Na solution inaona tu ni kuwa strong.
Safari ni ndefu kitani chama, shida na tabu mateso kwa nja. Kazi ni ngumu mapesa hakuna kuliza watoto na sabo masa. Pige magoti tusali kwa nja, tupe amani upendo fuba. Olaze waliye tutoka mapema mpiyoni na peini sabwa. Akili zimeganda tena, tena, midomo haina la kusema sema. Bada najiuliza wapi na kwenda ni mbali nimetoka sana, sana. Rider, rider,
rider, rider, rider. Kila siku najiuliza we mama niko. Na kukushe ni naona tuniko. Kuwa sea, moi moi.
Money comes, money go, everywhere I go. Naona life gone too, haina shotika. Niggas wanna try hard. Niggas wanna work, work, wanna play hard. Mina feel pain, nikilala nikiamka. Maisha just same, same. Life ku maintain. Usipo angalia nigga, yeah, utabaki una fail. Kila time, kila day, mina una it's the same day. Una try ku make a change, una jikuta na same page. Right high na jikuta low, fight high na jikuta broke. Sometime na itaji mo, una kata tamana ku let go.
Be strong, be right.